Enyali atalata eden gondi yamde joyi mintaji sappo joyi ko wittori dande studio kalangu kettini do kibaruji mon e fulfilde ko min Omar Hamad janganta nanani bi ender ko e kibaruji meden sakuru birgeri angere ko sonneten buudujinaji didi e keme jeegon wartirama hande buudujinaji tati e keme jeegon fedde durobe remobe wi jamray no sudu kaymandu won sonnira o angere hande kenga kono di hokkobe habar o famtinibe der gallu nyame singude sigila hore mum ko watta tawe nokkuje to jamdi iranium wonno wase tawe renaka e mabbitigol company akuta kominak kambi woni pelle jinganobe bibbe leedi be arleta jamti nanni gan hisinde nimbe departement duuci rafika jara nyamdi ko be tawda wakati alla fu be ngadi dum wani nokku to tew tewru watte do awa tirdi cubandi ko attatabe be de remobe kebi awdir yawti ko ri jam hirti am yerno kaliranno mi on der ko e kibaruji mede nonni cede sakur angere ko kiloji garam dum woni chapande joyi ko sudu kayma woni no sonnadu dum metti hawrinde durobe e remobe witende plateforme paysam nonni sakur angere ko sonneteno buudujinaaji didi e keme jeegon hande wartira kenana buudujinaaji tati e keme jeegon wodi du no hani angere on hebe gam nafaka nimbe no jibbo banya wiri wakati no noduno hokkobe habaruji kenga do der gallu nyame o famtinibe Muttari Mahamadu no fotti
s'il fixe des prix que nous n'acceptons
debe ta ikede demin bi min jabay to tabbat dum waddan sa dorna gande do duudi himbe ciodata denne ko watta golle ko mawuri dum hebata ko deni himbe damay kebi du to rafo watta der leedi din dundu adido leedi fu du atako rafo wada na rafi ke joron nyamri wada der leedi mum mido mila du ko der wakati momin goni miden durwa ko watta himbe to daro he deme dungu tan e kokka du deme kaliji din sembe no hani wi'e ko cede engrais on fonditama ko watta himbe bawo ciodama golla remobe beedu fu no gatti tammude ko gomnati jaboto dane mabbeti mina min durwan min jottina bojji mabbe he gomnati min kebana be koyi
plaidoyer en direction des autorités
nanne mawdo kite leydi on jami saria on hele handen do lawol ngol zuzu mo zender hoji kengam do kite sadat ilia jingano bibbe leydi oni tumira kena e tonyade sembelamu denne o sojjitito kasu kadin nanni mbiyan kawrital pelle jinganoje bibbe leydi de arleta handen subaka onon be burtini derol e hollude ko mabbol dum woni kampani kawjido basol iranium akuta ko minako noni orano no mabbe to yade yese dum du ciagal ko be kolluno mettorgal berne mabbe be jami singude sigila hore mun nokku to jamdi iranium di wasate ayir tawe renama kettine maydawa Abubakar got tawabe der de fedde ko wi Usman Umaru irlo arlit
depuis quelques mois
sur wali wakati handen ko filla ombol ko minak company basol jandi uranium no tawa der kundule himbe filla odu minister kawjido basol jawdi leedi tabbintinimo yesu deputebe wakati o noddanu o jama kaden du ardibe company on e ko emu en wakati kawruno he pelle jinganoje himbe leedi e agades tabbintini habaru on dundu wadi ko pelle de bii kingan sigila ko emu en ko watta nokkuje de to jawdi di tawa no wase e ko nandi titta fu der region agades fu tawe renaki ga hande makol kampani ono nandi hano yawaren dum du waddi ko miden gatta dane minen pelle jinganoje himbe leedi agades gomnati teta basol uranium o der nokkure indirane e muraren e kampani leedi france o miden yama du e himbe leedi be jokka hala aminka gomnati tefo wobbe du hokka kampani ko minak o na kampani o e hore mum wartire do inde leedi
minak o sa reprise par d'autres partenaires
nanni nobe keme dido e chapande jeetato e jeetato dum woni sojjitaabe to enda Algérie alal bitinga gal woni ko be jotti to enda Agadez keme dido e chapande jeetato e joybe to fu bibbe leedi Niger no joybe der region Zender tato be to do fu der leede Yassine Juway be nini be sojjitaabe tu boytara kina e wiide ko dum woni laamu leedi Algérie pinchita kina gineje mabbe fu yeru no Usman Musa goto tawabe der fedde hawjinde kawja kinimbe sojjitaabe de wiya wodi du faawade joni mbi'e gomnati leedi medde Niger hebi sojjitide be nimbe de region je mabbe tobe joyi nonni alal nder jemma alal e altine on ɓiɓɓe Boko Haram ngari kippitake wuro wiyetengo Barana to wuro tawango funnange Kabalewa. Yeru na habaru on heɓira to bandi min tawaɗo to on famineri. Nimɓe sappo e goo kamumen woni ko dillida hemin rewɓe e worɓe hawtade e sukaɓe kamɓe dabbaji mumen ko dillida. Deyi suka goto heɓi soptake nder dillidaɓe hemum ɓen. Nani mbiyam fal joni illu ko parki W mo Niger mobe biro jodanigu leɗe tuba koɓe kadi nimɓe yilade nder mun filla yilaru duniya no ɗon ɓuyta nangude nden do warde hande saɗorma fuwoni heɓaka farrasi ndenagu nder parki on no Marsadu Sumaila horejo Sarusi kajiɗo filla yilaru e cuuɗi to nimɓe jippotomo Tilaberi wi ko ngungu mama noddimo e callal o famminiri hanuni.
Les trois parcs là depuis
parkuji tati di fu min kawtudi non min fudu gonno kaw jodi illa hitane dubi ujunaji didi e jetati min kingi e ko pass e wap sigilaji didi kawjidi moddinol fondita labi hawju majji amma ambassaduji gom bi'i to himbe leede mum en jehu der majji misali parku W parku mu fawarde hande min keba sadon ngom fu der mum wakati himbe garanno no jilo lohotobe garta bujje nata der makko gada ko gidi gan yaha wartaji himbe tankeji amma hande ko koyde taji der parku o lootoɓe ɓen no giɗi tan gatte dabaji ɗi
nanigol hiite ñaami butugaji joyi takkiɗe hoggo Sarusi urgence mo hôpital mangal ngal maradi ngal ɗum ko saabi ko maire mo Gallure on o yehi yidoyde e ɓeelumoɓe fa heɓe ɓe dilla nder nokkure nde no hani hôpital ngal e ñawɓe ɓe ndene no lawol Isa Wiri Mohamed Maman hannden subana jewtidiɗo e makko.
Le CHR, le centre hospitalier.
L'hôpital Maudo région Maradi o handen dane mum fu no bitigaaji e ko nandi titta jonde himbe lumaku e der cakantaraaje de no waddana nyawbe loktororo de sadoromaaji sanne handen takkol urgence hôpital o gulugu wadi wakati gulugu wadanno du no nyawbe tawabe der l'hôpital o hakkiloji mum ngai de hana no boni dum du waddi ko min yami maire ade lawol ko wat no kure de e cakantaraaje mum denake min kaldi he jon en bitigaaji tawadi takkol hôpital o ɓe paami du ko jonde maɓɓe de wooɗa ide wawi waddani himɓe
saɗormaji.
Nani saabi Allah e ɓadagal ndungu o Sarusi kawjiɗo filla golleji mawɗi e ñibdiji mo agade sigilake golle kottawe lawol tawa arliti tawangol e cellol telwangol latingol boni tokkirama no woɗiri woɗi nokkure nde do ko anduɗon ɗum woni ndiyam taƴanagona nokkuje ɗiɗi ɗum saabi ko mandeji gaɗama kotta tawe to nimɓe keeɓi tokkiri e faware joni to sembe ndiyam ɗan ha foti no biyeteɗo Idris Altine Abdourahmane horejo Sarusi kawjiɗo filla golleji mawɗi nder Agadez on wi Moussa Mamman.
Cette année nous avons pris des dispositions nous avons
hikka min cingi labi gon ko watta dum fu dum modja dum du waddi ko min noddi company Japco company kawjido golle den min modjini ila ilgol telwa o watta diyan dan wawa taji lawol gol kade min gatti cingi ko wallirta awjobe loreji din keba tokka lawol gol to celugol bani de diyan wadi darake do maggol cingi de du no kolla luggi de ke diyele den de Allah jabi du sadornan gon fu no hebataake hikka min kawri are du ko modjina nokku nokku do ko yawi beddol mangol gol kanni tajuno rawani dereji moddinol maggol du no donno darte fondite deni di ponditama to company chinoise ben garam fudda moddinol
maggol
sodude dental sukaɓe ummatore e fedde hawjinde golle dental moƴƴinde fondita ɗereji e fedde dental sukaɓe ummatore leyɗe Afrika ɗum woni golle mawɗe domude Ali Umaru ɓi leydi Niger kalfinaɗo ardagal nde fedde Aliou Oumarou ni kalfinaɗo fedde nde o hoƴƴi aadi e wadde Khalifa Lobo ko Habibou Garba yewtidi e makko.
Les défis que nous avons mis en place pour nous aider à faire des choses 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 pour nous aider non wono ko watte fu wade jonde ne Allah jabi ni min gadan keddi ko ne bawde amin fu ko watta ko tawe gollal khalifa ngamin kokka gal min gadan na hanir fu
sen intention pacifique studio
kalangu der gallu nyemey
do Radio Alternative
lamba chapande jenai e jenai topere enai FM
do Radio Amfani
lamba hembere FM
maina sorwa
do Radio Mangari
lamba chapande jenai e joy topere go FM
Birningaure
do Radio Marhaba
lamba chapande jenai e joy topere go FM
Dolbel
do Radio Gorwal FM
lamba chapande jenai e joy topere go FM
Sai
do Voix de la Tapoa
lamba chapande jenai e jenai FM
Mayai
do Radio Anuri
lamba chapande jenai e jenai FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jenai e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
lamba chapande jenai e jenai FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
nanni en garta e yewtere meden pindino dum wadi duubi ni joni ko jom en ande do demme be departement duuci mabbiti no kure to tewteru watte do awa tirdi cubandi ko inditirande ambuta kwata tabe dum woni remobe kebi awdiri cubandi yawdi e hisinde be rafike jora nyam ngal sigila odo hunde non ko lati no nafa remobe sanne der arewa no badugu suley dum woni jom andala horejo sarusi on faminiri Balkisa Hamidi jewtidi do makko
kam batte wallutugo remobe keba awturdiji lebbi kambe keba nyamir no haniri bagudu sule jon company teto do fi awturduji ardini yesomu
c'est une entreprise
o company watana tewtewri do fi awturduji chubadi dun konan dar kerbi jalfu hawtade e giriji kany e nyebbe
joni o remobe hewbe no tinni sanne No gatton ko be jardo ke awturduuji di no wodi
il n'a plus la de réticence
dum wala fusa dorma himbe ben fami fa wodi har fille ko darta awturduuji di endan ono wodde majji hande de seyni mo heba nande kabar on endan wodi himbe jii ko awturduuji wonna wada barke dum fudu konna se wakati yoroji ngadi eden ji awturduuji ko wonna wada yaade e demal gal endan gam batti himbe ba nyamirni no
haade de semence améliorée
no gondo yon gada ko himbe be keba turdiji di no haniri
d'abord au niveau de la production
to golud amin do min ngodo turdiji ko min keboto to inaran kanyo ikirzat e ngadobe tewtor do fi on se min koy awtordi din don sey min kawrede min gattana di sembe min jami awander gese amin de koy amin e kanyo e gese remobe lati min golude e munu e der gure se nin min kette de ngadi awtordi di enan min cakito min codo de mabbe kayni min gollito ni ka sendan cagal mum min gatto der gure kanyo e de saaji to hanire se fu
certains villages.
Odon godi chuudi to gondo yonde sa awturduuji dinna.
Non ici sur place.
Ngala no kujende sirde. Kano woni min njaar dum der gure tabu do min godi chuudi kulle golditirde demal pelle goddo kono jama min gaddana dum. Ton ko dum yarte ko dum naate dum sotte.
Si de c'est toi.
Wakati oy woni ko awturduuji di hejana fa heba barki mu hebe.
Bon généralement.
Ko wiate HKP kanye giriji kay fu balde chapande jego yar balde chapande jetati fu tawan timmi. Nyebbe den dum kono no way wadde balde chapande jetati
80 jours
de nowe woni no barki majju irtene
le rendement
faro gawri no wawi hebede kiloji kema jetati yaade kiloji ujune e de ko wete hectare goto nyebbe den du konda kiloji kema jetati e le hectare goto senyar yidi woda du wajibi kina ngatta birgirndi dabaji na du konda angere
rendement
do wonto kibaruji meede fulfulde tili en jetta sumana amadu ali nyali e aisha firtan be di e dengal fulfulde non do nim faptina on fawoda ko yewtere meede pindinol ko wite forum hande haltana do ko biten do anda dum woni pide bara le galure nyameende no watta ko dum hebane mosola ko moktar hamadu yewtanta on joni hawa usuman waddanta on ko dengal hausan kore yamde joy e mintaji chapande tati kirtan to janhirte
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo didi
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.